intombi ezaqhomela imali zaqhomela udumo. Namhlanje ziyakhala,
ziyakhala emendweni we.
Zonke le ntombi ezaqhomela ukhazikhazi ifuthi ukhazi. Namhlanje ziyakhala,
ziyakhala emendweni we.
Kimi wakhetha kahle, wakhetha ukuthula, waqhoma ibhizi. Ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela. Kimi wakhetha kahle, wakhetha ukuthula, waqhoma ibhizi. Ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela. Lizi kushala ngemali zinyundela zithu zokwenzelani lo nisiphaka. Wathi wena leso sichaka ngiyohlala naso. Ngiyabonga mkhwe wami, u-understand isimo sami. Mangithi ngihlanganisa thathe mntanami uyohlala naso. Ekugcineni ngakwazi ukuwakhela umuzi omuhle ngeyona i-architect. Ekugcineni ngakwazi ukukhwalisa amanxeba enhliziyo nago bayakufisa dale masinothando sinako wonke bakumnandela wena hlekela wena nothando nempatho dale masinothando sinako wonke zonke le ntombi ezaqhomela imali zaqhomela udumo. Namhlanje ziyakhala,
ziyakhala emendweni we.
Zonke le ntombi ezaqhomela ukhazikhazi ifuthi ukhazi. Namhlanje ziyakhala,
ziyakhala emendweni.
Kimi wakhetha kahle, wakhetha ukuthula, waqhoma ibhizi. Ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela. Kimi wakhetha kahle, wakhetha ukuthula, waqhoma ibhizi. Ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela. Sukuma intombi eshingakhuza umhlolo, yathi kahle ningazodlala ngathi. Nathi ubuhle bendoda inkomo zayo mase siqomiphi nethi siqomela umnotho. Shole ntombi ebhinca kahle ngamanje, nami bengisika kwelijika yami. Bengitha ngonga nje isithando sami esangibekezelela ngingena ngongo. Zaqhomela imali zaqhomela udumo. Namhlanje ziyakhala,
ziyakhala emendweni we.
Zonke le ntombi ezaqhomela ukhazikhazi ifuthi ukhazi. Namhlanje ziyakhala,
ziyakhala emendweni we.
Kimi wakhetha kahle, wakhetha ukuthula, waqhoma ibhizi. Ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela. Kimi wakhetha kahle, wakhetha ukuthula, waqhoma ibhizi. Ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela.